Dalo yongia kubabaza lwimi zonke ziya kuvuma zithi wena ungefaniswe umukhulu uphakeme dalo yonkya iyakubabaza lwimi zonke ziyakuvuma zithi wena ungefaniswe umukhulu Dalo yonke dalo yonke ya kubabaza lwimi zonke zithetha ngawe zithi wena ungefani umkhulu mkhulu mkhulu ungaphezu kwabanye othixo abanye othixo banamehlo ababoni banenze babeva banenyawo abahambi wena uyaphila 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 wena ungefaniswe Oh, umkhulu umkhulu indalo yonke iyakubabaza lemizonke siyakufuma zithi wena ungefaniswe umkhulu uphakeme ndalo yonke iya igwele impawu zobukho bakho indalo yonke awulwimi zonke ziyakufuma zithi wena ungefaniswe kumkani ilwimi zonke zihlala zithetha ngawe zithi wena ungefaniswe indalo yonke ibalisa ngawe indalo yonke ibalisa ngawe ithi wena ungefaniswe
unathi mzekeli mpinga mawawa